Warsan Radio.com Wadani News24.com
waliyaba bidaya wajahil aragil wa kibar yobu wadani news.com i warsan radio.com leeni wariiriday barba wal in ku sheegba
lamaada website wal tarle wanaagi hormarka umadun wariyaan wadani news24.com i warsan radio.com wa kibar yobu war walaagi di walaashon ki hisa badan wadani news24.com i warsan radio.com
wala baradi bidaya website yo e war dab e dini inin badan ayna dhax dhaxaad e website lu ku helo inii wadani news24.com iyo warsan radio.com iyo
warlahumni iyo warmurun ku jara waa bolku doore warsan radio.com iyo wadani news24.com
webta bulshada walaal ee warar heesada ku helayaan wadani news24.com iyo warsan radio.com
walkooga warqab waa nakirna warsan radio.com
wadani news24.com
degmada qodor gaar ahaan xarunta bokool magaalada ada qodor alhamdulillah degmada nabadgelyo oo kale sidii adiga boqdo walay waan degmooyinku qabto oo yaa boqdo hongla darasiina shaqada ku baraka ay yaa waa xarunta kooy degmada qodor kooy shaqada oo idan fara badan qoladii hore la jiibka ku fariiri iyo degmada ka soo alhamdulillah laakiin degmada horumar sheegay oo nidaam toos u
degdeg timiyele sayti aan fariir meelo kooyan mays garab aan qabteen may laayahto isan inga tartan
baraka isa ku taray adeeb daray maasa baraka wale waa aan waa dhigo saaray ma laakin kama mulaa on hadlayni bawran dirni hor sayni hadii su kooyna goobu su bilow oo goobu xarunta oo maamul ka lahayd ee kumada dadii walaayo baahnaayeen oo saaxiibade baahnaayeen wali saaxiibada dibbulhaada wali biyaha ayaa siinay wali oo qabartaanayna dadaal
okay gorodii hadda dadka guud meelaha deeran jarta meelaysan ka kaafiyaysan
magaalada oo kooyan dadka oo kooyan maana baraka aanamada oo si maayo helana lanka tiisa ka sii leey suuradii suqadalada iyo modernidii suqadalada ka sii leey laakiin dadka oo ku dhalaan korodaayaan isku doogo in isku dakooyan kooyan haddana ma kamaamu haalna iyo shaab haalna eedalan gadadaa
degmada naftateediyaba horumarka iyo anay xaaladda guud sidaw
horumarka meelo doodonka jarta horumarka aanu maana horumar buu kale ma balay laakiin isbitaal aan ka dhisay boqol barakeel ka dhisay isbitaalka oo maana xarunta gobolka lambeeki oo isbitaal ay dhigay oo dhigay balab oo qalatiin ka muhiim tahay oo isbitaal tan baahanahay walsheeni alxamdulillah waxii hore hal sano ka hore qoladii oo nabad jiifka ay ka jirtay fariiro isbitaalo baran ka dhalaan dad qabaan ee aan baanta alxamdulillah ee aan wado
tan caafimaadka hadii uu fiirna mayse taa xarunta caafimaadkan kubin waliyaabo u saata bulshada ku kaafi karo
waaw walba oo caafimaad oo caafimaad maanaa walba dabiilo walbada maanaa sida dhilaanka hooyooyinka isbitaalka oo ugu fayday sida doonaa jiran wali maadaama kala qaata muddo oo labaatan bir ama la yaala laakiin ulgeedada isbitaalka oo gadasi dalabkii oo meela raali ma bushila u baaday diyaarada oo nankiray oo la sheeno ka maamul aan gobol iyo degmada islakaanada iyo hay-adda b b c walbana hasku bedelo doonaa hadii dadka maanaa dhaktar fayl la hela dhaktar muhiima la hela dhaktar raadiyo kun walka jara bulshadana wali waa hadii ayna caafimaad la keesi oo caafimaad la hela yaa bulshada nabiga ka ekad tan suuqan kala birkoodon ku jiro may la raay tijeeg la goodo oo tijeerta qadur goodo weeji taasu maadaama ay saasatay laakiin degmada qadur xarunta gobolka bokool eeda dhismo badan iyo meelo badan meelo maamul kale dhisay hooyooyinka la dhisay iskoolo la dhisay isbitaalka la dhisay
okay haddii uu caafimaadka tiirin xarunta cusub ee la furay hool gala haysa mise wali
hool gala haysa sida hool gala haysa
tan walbarashada dadina nishan gudubna xaalku walbarashada degmada xudur sidaa uu
iskoolo ku furan iskoolo waqti hore oo dawladda kanaga ayaa ku qoonay laga soo rumbaay madax heerka
warbarashada dadka qaar isweydiinayaan xudur warbarashada heerka ilaa iyo inta keeg in yaraayaan
duqsiga sare oo duqsiga sare maana maadaama waxaan warbun ku bilaawnayna lanka kooyliyaaray ka duqsiga sare ee keeg duqsiga sare ee lanka jaamac sare ee mabdisiyo baydhawyo
okay gorodi taasaytii ku soo dhaqaalaga jidan furun hadii san jarn anta ganacsi ku shal dareera degmada
hal jid oo maynaraay oo beledweyne quraad oo maamara u yaan furun degmada jidka dalka noori laakiin jidkan koo furay maynaraay ay soo hejeen man furun jidka dalka noori ahamdu baawr badan oo balaas jidka dalka noori hata taagta meel oo meelo meela maraada dadina si marmarta dadka deegaanka walba siyaasada meela maraada in joog oo maanta darawta
amaanka ilaa iyo inay degmada inta ku sugunto
maana ma ongool kala dareer maana kala dareer sida garab minada maanta ee degmada aanu ka nagay geeka ka awlan hoon degmada tuulooyinkoodii miyaa jira kulli maana howlgal adaga degmada qadaraatay samayaan dinankeenii oo wala 40 kilomitir han ka tawaana la ku dagaalamaya ya go'aan kana
haddii si aad maamulka meel city meen ku batin deegaanada city
deegaanada ma taro badan ee dadka oo ajnabi sida maana ama soo gaar ahaan iyo jeedignay ee hadda uu rubo oo la garaysiina dadan ka saa ku baan haddii dadan ka saa ku baan dadka shaqada ay dadka shaqada ay maana inii oo ka soo noqdo iyo hadal ee sababti aan baan marka hadduu raadada meel raay dadan ka odow keenno go'aan oo la saaro garaysiini murgaad ayaa uu noqon
hadii sin ka maamul ahaantii iska halay kortana in sugdan amaanka xudur kan garas weyn iyo rab dhurba
saabta hadda aad ku noo ana ka ila walaalay to mayla raay morgan idimada aanu mayla raay meel kasta maana tii idimada aanu ku meel kasta maana aanu ku noo mayla raay aan baan meel raay idimada aanu ku suudi saato ona diila degmaha in difaala illaa una tawal taab kale in nidaam kale ma qabta lugu diiraa suudi saato ona diila
dhawaan degmada hoobiyaal iyo ilaaka tuuri hoobiyaalka sayti adibisan hareero degmada sayti ka sugantin mayn sabab ay hoobiyaalka sayti
qodob oo aan jeelti yana shaabiyo asal isaa qorana jeemi alhamdulillah gardooda wayda salaam walka diiraa ma roo hoobiyaalka meel dheer ayo oo salaam ku gelin
haddii dadka qaar iyo isweydiinayaan xudur xaruun oo markaas sayti al-shabaab yadaa goomad yeeran meeshan ka baaqalay ci dhageystayaal koodhigu sida idaacad warsan
ka dhawmaa daaw karnaa shaqo rin sheegay in dadka ay dadka la ma la qoray tabaxis